Reggae music one more time. Gospel music one more time. Jesus again is gonna bless you one more time. Listen. Ono yeka yategera ulimbera amanya songa zange mbuli change. Ono yeka yatereza ebiganye amanya olugendo lwange. Ona ntusa manya na buli ekyagaana akola buli kintu ekyagaana na buli muntu omwetaaga Katonda omwetaaga. Manya na buli ekyagaana akola buli kintu ekyagaana na buli muntu omwetaaga Katonda akusuutingira. Yani akole biba byalema amanya ensonga zange akole bibeera byagaana. Yani akola ku nsonga zo amanya olugendo lwo akole bibeera byalema. Uliriza ono ye Katonda bimanyi byonna eye Katonda bikola byonna. Wabula mwetu siri mutakuba mmanyi amanya ensonga zange. Aha. Ono ye Katonda bimanyi byonna eye Katonda sobola byonna. Wabula mwetu siri mutakuba mmanyi amanya ensonga zange. Yani akole biba byalema amanya ensonga zange akole bibeera byagaana. Yani akola ku nsonga zo amanya olugendo lwo akole bibeera byalema. Blessings come from God. Healing comes from God. Everything you need, you know you'll get it straight from God. Oh, nabisobola nebwe biba biremeredde bangi mazima tabiremwa tomuleka. Mbye yasuubiza nti agenda nakubikola ateekwa n'okubikola totya. Listen once again. Oh, nabisobola nebwe biba biremeredde bangi mazima tabiremwa tomuleka. Mbye yasuubiza nti agenda nakubikola ateekwa n'okubikola totya. Aye. You know he never ever will leave your world desert you. Change his mind or reject all turn around. Trust in God and you won't go wrong. Listen, you know he never ever will leave your world desert you. Change his mind or reject all turn around. Trust in God and you won't go wrong. Yani akole biba byalema amanya ensonga zange akole bibeera byagaana. Yani akola ku nsonga zo amanya olugendo lwo akole bibeera byalema. Yani akole biba byalema amanya ensonga zange akole bibeera byagaana.